Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi iyi mwumva ni radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya Karindwi muri kumwe nanjye Edi Rwema. Abanyarwanda kazi batuye muri Leta Zunze Ubumwe za America bazateranira i Washington DC mu cyumweru gitaha mu nama yo kwigira hamwe uruhare rwabo mu kwiteza imbere no gushakira umuti zimwe mu nzitizi n'ibibazo bahura nabyo mu mahanga. Iyi nama ihuriranye n'ukwezi isi yizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe umugore ku isi. Ese umunyarwanda kazi utuye mu mahanga ingorane ahura nazo ni nk'izihe? Umuti wabo uwuhe? Uruhare akwiye kugira mu iterambere ry'igihugu akomokamo n'uruhe? Ibi nibyo twibandaho mu kiganiro muri isanga cyanone. Abifuza gutanga ibitekerezo cyangwa ibibazo, nimero yacu ya WhatsApp ni 001 202 44 1993 cyangwa se mukadusanga ku rubuga rwacu rwa Facebook ari rwo VOA Radio yacu. Umutumirwa wacu uyu munsi ni Imakile Businge, akaba ari umubitsi mwishyirahamwe ry'Abanyarwanda batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imakile Businge, ikaze mu kiganiro muri isanga kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze Edi Rwema, ndishimye kubona namwe mu gitondo.
Mbere na mbere, ushobora kutunyuriramo muri make impamvu mwahamagaje inama, icyo mwifuza gukura muri iyi nama muteganya kuwa gatandatu w'icyumweru gitaha?
Abanyarwanda dusanzwe duhura tuganira twigira hamwe uko twakemura ibibazo bitureba twese nk'abanyarwanda, ariko noneho ku bw'umwihariko muri uku kwezi kwahariwe umudamu, twifuje kuganirira hamwe n'abanyarwanda ndetse n'inshuti z'u Rwanda mu bibazo bitureba bitubangamira bituma tudatera imbere nk'uko tubyifuza, kugira ngo dushakire hamwe umuti w'ukuntu twabikemura. Bimwe muri ibyo dufite abashyitsi b'imena, harimo nyakubahwa Jeannette Kagame uzaturuka iwacu mu Rwanda. Dufite inshuti z'u Rwanda ziri hano muri Leta nziza ziteguye kudufasha kurebera hamwe uko twashaka umuti w'ibibazo hamwe natwe abanyarwanda n'abanyarwandakazi bari hano twese. Tukaba rero twiteguye guhura, tugasabana, tukaganira, tugashakira hamwe ukuntu twakwiteza imbere kuri uwo munsi. Murakoze Rwema.
Uravuze ngo ingingo nyamukuru izaganirwaho ni ukuganira ku bibazo muhura nabyo nk'abanyarwandakazi baba mu mahanga, abanyarwandakazi batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ushobora kutunyuriramo muri make bimwe mu bibazo by'ingutu umunyarwandakazi ahura nabyo hano muri Amerika cyangwa se n'ahandi hatari iwabo?
Ibibazo nyamukuru nge mbona nk'umunyarwandakazi umaze igihe muri iki gihugu cy'Amerika, tugira icyo bita nakwita ko aricyo incompetence cyangwa se umuco wacu n'uburere twahawe ni wacu, usanga akenshi na kenshi utajyanye n'ibihugu dutuyemo. Bikaba rero byaba ngombwa ko kugira ngo tubashe gutera imbere muri ibi bihugu ari uko twabasha kwegera abo duturanye tukamenya umuco wabo, tukamenya ukuntu twatera imbere tubashije gukorana nabo twihinduye umuco twahawe. Uburere twahawe singo bwo atari bwiza, ni bwiza, umuco wacu ni mwiza nta na kindi cyawuruta, ariko kandi kugira ngo tubashe kumenya no kwegera no gusabana n'ibihugu turimo, tugomba kubasha kurebera hamwe ikuntu gushyira hamwe umuco wacu n'uwabo duturanye kugira ngo tubashe kwegerana no kubasha gukorana nabo bye kutubangamira mu mirimo yacu dukora ya buri munsi. Kandi nabyo mbona umunyarwandakazi akunda guhura nayo, akenshi na kenshi abanyarwanda iyo turi mu mahanga usanga dukunda kwegerana ubwacu nk'abanyarwanda cyangwa nk'abanyafurika, kubera ko dukumbura iwacu, tugakumbura umuco wacu n'ururimi rwacu, aho kugira ngo twegerane cyane tubashe gutera imbere cyangwa se gukora ibikorwa nk'iby'abanyamerika abandi bakora muri iki gihugu. Murakoze.
Ese ibi byaba bibangamira uburyo umunyarwandakazi akwiye kwiteza imbere muri kino gihugu?
Edi Rwema, urabona nk'umukazi nkanjye nize muri iki gihugu, nkora muri iki gihugu, ariko iyo ugiye kureba umuco wacu nk'umunyarwandakazi, twatojwe ko umunyarwandakazi agomba kugira ubwitonzi. Umunyarwandakazi akenshi ntamenya kuvuga mu ruhame, umunyarwandakazi ntareba umugabo mu maso iyo avuga cyangwa se iyo baganira, ariko muri iki gihugu iyo cyo turimo ugomba kumenya kwerekana ubushobozi bwawe, ugomba kwerekana uwo uriwe, icyo ubashije gukora, ukavugana n'umuntu wese umwereka ko ufite ubushobozi nyakuri. Ariko utabashije kubyerekana, nta muntu n'umwe uzigera akuvugira icyo uricyo cyangwa icyo ushoboye gukora. Niho mvuga rero ko uwo muco wacu n'umurere twatojwe ni bwiza ariko akenshi biratubangamira kuko abantu babibonamo nk'ingufu nkeya ntabwo babonamo nk'ubushobozi cyangwa se umuco mwiza.
Uvuze ikibazo kijyanye no kureba umuntu mu maso akenshi nk'iyugiye mu kizamini cy'akazi ntureba umuntu mu maso. Abantu benshi hano muri Amerika cyangwa se no muri Amerika ya ruguru bibaza ko hari ikintu bahisha udashaka kuvuga.
Ya nibyo koko, akenshi muri ibi bihugu iyo umuntu muvugana azi kuvugisha ukuri yumva ko ugomba kumureba. Iyo utamutumbereye mu maso ngo umurebe umubwire muvugana mureba na yibaza ko hari icyo ukinze cyangwa umubeshya. Kandi mu muco wacu zasoni zacu twita ko ari byiza akenshi bitubera imbogamizi mu mikorere yacu no mu gusaba n'abantu tubana nabo.
Ahubwo se ibyo ntibyaba impamvu namwe nk'abanyarwandakazi mutuye mu mahanga yatuma mubigisha mukigisha abo bantu mu muco wanyu mukababwira ngo iwacu mu muco wacu nuko bigenda, namwe mwari mukwiye kugerageza mukatwumva mukumva umuco wacu natwe mukatwuba?
Murakoze Edi, ndakumva ariko akenshi abanyarwanda baravuga ngo ugiye byambise ya musore to say that, ariko igihugu turimo ni byiza ko dukomeza umuco wacu ariko hari n'undi muco mwiza dukwiye kwiga kugira ngo tubashe kugendana n'iterambere ry'igihugu turimo. Ntabwo mvuga ko iyo umunyarwandakazi abashije kwicara akaganira ubushobozi bwe ububasha bwe ibyo yabasha gukora si umuco mubi, mbona ari umuco mwiza. Ku bwanjye twarize ibihugu turimo n'abantu bafite ubwenge nk'ubwo dufite, nta mpamvu rero dukwiye kwitinya. Nubwo kwitinya uretse no mu gihugu cya Amerika n'iwacu mu Rwanda, kwitinya nicyo gituma umunyarwanda kaza henshi asigara inyuma kuko ubushobozi ufite ntubasha kubugaragaza, kuko kwa kwitinya n'isoni bihora bigusubiza inyuma ntubashe kuvuga koko byisanzuye ububasha bwawe n'ubumenyi ushobora kugirira igihugu cyangwa nawe ubwite.
Usibye icyo kibazo cyo kugerageza kumenyera umuco w'ahandi, mu miryango yanyu y'abanyarwanda hari ibibazo umutegarugori ashobora kubahura nabyo?
Ibibazo nabona kenshi muri ibihugu dutuyemo ni ibihugu akazi kaba kenshi, dufite abana, dufite imiryango tugomba guteza imbere. Akenshi umunyarwanda kazi ahugira akazi kenshi, agira kureberera urugo, akagira kurebera umugabo, akagira akazi kamureba. Kandi ukisanga akenshi na kenshi bamwe biragara ko bagiye bamaze kugenda batera imbere, abagabo bafasha abagore babo mu mago mu kazi, ariko akenshi na kenshi ugasanga inyungu twakabaye tubona muri ibi bihugu nk'amashuri, ariko kubera izo nzitizi nyinshi z'ubuzi na famiye bagomba kureberera ugasanga ntibabahejeje inyuma kubasha kwiga no kwiteza imbere uko bikwiye.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga, aho uyu munsi tuganira n'abanyarwandakazi batuye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bateganya guteranira i Washington DC mu cyumweru gitaha kwigira hamwe uruhare rwabo mu kwiteza imbere no gushakira umuti bimwe mu bibazo bahura nabyo. Kuri telefoni kandi turi kumwe n'abakunzi bacu hirya no hino ku isi, turi kumwe na Justin uranyumva?
Narumvise mu minsi yeze mu Rwanda hari abari baravuga ibyerekeye aba bapfasoni, ikibazo cyane bagira mu byerekeye ibyo bintu byose bifate uko kwiteza imbere mu rugo cyangwa ingwane bagira mu byerekeye n'amateka yabo. Narumvise icyegera cy'umukuru w'inama nshinga amateka mu Rwanda bamubajije bati mbega ko kenshi na kenshi abagore iyo barose dufate imyanya ikomeye cyane bakagira ubuzima busa n'ubukirutse gutuma bw'abagabo babo, bituma mu ngo hamwe ugusuzugurana basanga bafashe nabi abagabo babo. Rero nashaka kubaza ikibazo umupfasoni aho batuye ngo bavuze ati biragoye kumenyera imico yaho, uko dusanga tubizi hiyo mu bihugu bya burashe muri Amerika kenshi usanga umugabo n'umugore kenshi batanga uko begeranye mu madovoire n'amadroit. Umugabo ino muri Afurika ndazi i Burundi genzi ndi Bujumbura, umugabo ni Kigali ni hafi yacu, biravuga yuko iyo umugore kenshi mu rugo ari umuntu yitwa ko akirutse afise ibintu bote nko ari we yiza cyane, biratuma hariho abaho ugumera nk'uko umugabo ari hasi. Rero nashaka kumubaza nti none mu Rwanda, ego ni umunyarwanda mugabo ari hiyo, ariko nkavuga nti none nk'abanyarwanda bari ino mu Rwanda canke abarundi canke abandi bantu muri Afrika babona gute ijwi cyo kwiteza imbere nta ntibabona yuko hari intambamye mu rugo bituma iyo umugore ateye imbere cyane bituma umugabo hariho ukuntu hariho ukudahuza kubera aca menga agomba kumusumba icyo kibazo cyo bakibona gute canke bahanura gute abanyarwanda canke abarundi canke abanyafrika cyane cyane bakiri ino kubera bobo bakiri iyo muri Amerika bobo biratuma bobo no bwa iko bisa ni bishobote kubera basanga uko bangana rero ndashaka kumubaza neza neza adusomore dufate nko muyo nama impanuro buha abagore bose bo muri Afrika no nino kugira ngo nimba barose iyo myanya babone yuko hariho ubudasa hagati y'umugabo n'umugore naho bavuga yuko
urakoze cyane juste imakile wasubiza mu magambo make cyangwa se ugatanga inama kuri icyo kibazo cya juste uri Bujumbura mu Burundi
murakoze juste nge kubwanje nk'umunyarwandakazi umunyarwandakazi wize kandi ntabwo mbona ko iyo ari imbogamizi uretse yuko abanyarwanda akenshi nk'abagabo nk'igitsina gabo bamenyereye kumva ko umudamu ibiro bye ari mu gikoni ariko ubusanzwe ku muntu ujijutse ureba igihugu aho isi igeze yakwifuje ko umudamu we yabugira ubushobozi guhagije bwabasha kumufasha kubaka urugo no kubaka igihugu. Ngere nk'ubwanjye nk'umunyarwandakazi numva ko gutera imbere k'umunyarwanda ntateza urugo imbere gusa ahubwo ateza n'igihugu imbere ni isi imbere. Numva rero twakaretse kurebera mu rwego rwo kumva ngo umudamu uteye imbere asumbye umugabo ahubwo tukarebera hamwe ingufu bazana mu kubaka amago yabo no kubaka ibihugu byabo. Inama nabagira rero abadamu bumva ko iyo uteye imbere usumba umugabo, umugabo ni umugore, ni umugabo, umugabo gore akaba umugore, ntabwo bizigera bisimburana byatezanya imbere byakuzuzanya ariko ntabwo umugabo umugore yasimbura umugabo kubera ko amurusha amafaranga cyangwa amurusha amashuri. Kubwanjye rero numva yuko twarebera hamwe ko mu kwiteza imbere twese nk'abantu umunyarwanda cyangwa umunyarwandakazi ari ukugira ngo twiteze imbere ariko atari ukugira ngo dusumbane mu bushobozi. Urakoze
cyane Imakile Businge kuri telefoni kandi turi kumwe na Claude uranyumva?
Edirwema.
Ego, ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Nagira ngo mbaze uwo mudamu, ubundi hano mu Rwanda biragaragara ko uburinganire cyangwa gutera imbere kw'abagore hano bigeze ku rwego rwo hejuru, hamwe n'impungenge mugenzi wanjye agize kano kanya avuga ko abagore bibyagaragaye ko iyo bamaze gutera imbere bamaze kugira ubushobozi bukomeye bigaranzura abagabo, icyo kibazo nanjye niko nkibona hano mu Rwanda kuko igiye kureba abagore babahaye ubushobozi burenze ku buryo habaye hasigaye hagaragara noneho ihohoterwa ritakitwa iry'abagore nk'uko byahoze ahubwo hagaragara ihohoterwa rikorerwa abagabo n'ubwo ritavugwa. Ibyo ni ibintu bigaragara mu bantu kandi biragaragara, ndavuga hano mu Rwanda njyewe ndi Kigali njya mbibona nkabona abagore bitewe n'ubushobozi babahaye burenze byarumvikanye nabi bikagaragara ko abagabo nabo bagiye ku rwego rwo hasi nubwo bidakunda kuvugwa. Ese ndagira ngo mbaze uwo mudamu ntabwo agira impungenge yabona abagore bakomeje guteza imbere abagabo noneho abagabo bakarushaho gusubira inyuma? Natanga nk'urugero mu Rwanda ubwo abanyeshuri baba biga mu ishuri rimwe ugasanga umukobwa w'umunyeshuri kugira ngo bamupromotinge bafatira ku manota make, hanyuma umwana w'umuhungu bakamushyira ku manota menshi. Ubwo rero nkaba mbona harimo imbogamizi zo kwita ku gitsina kobwa gusa abahungu nabo ntekereza ko bibagiranye. None ibyo we yagira icyo abivugaho? Se abona we nta kibazo kirimo? Hanyuma hano mu Rwanda ho mbona abagore cyangwa abadamu nta kibazo bafite, saho mu mahanga ho byaba bimeze bite? Murakoze.
Edi ngira ngo najya nsubize Claude. Claude kubwanje numva ko ikiremwa muntu cyose gifite uburenganzira bumwe. Nkanje mfite abana babiri, mfite umwana w'umukobwa n'umuhungu, ariko iyo mbarera kimwe simbona ko umuhungu asumbye umukobwa. Nta nubwo rero nibaza yuko iyo amaze gukura umwaka umugabo undi wakaba umugore, umwe agomba kugira uburenganzira busumbye uwundi. Nizera rero yuko kumva ko umudamu yatejwe imbere ntatwiye gutezwa imbere, ahubwo bose bakwiye gutezanwa imbere kimwe. Ntabwo rero numva ko kumva ko abadamu batejwe imbere hari ingaruka byagira ahubwo nibaza yuko namwe nk'abagabo mukwiye guharanira yuko abadamu banyu bashiki banyu abakobwa banyu batera imbere kugira ngo ibyo bibazo byo kutumvikana cyangwa se by'amakimbirane cyangwa se kumva ko hari imbalance cyangwa se uburinganire butangana byashira numva rero muri make mu gihe tugezemo mwisi tugezemo n'ukuntu itera imbere twagoye tukireba umugore n'umugabo ahubwo twakarebye icyaduteza imbere twese nk'abanyarwanda kikiremwa muntu. Murakoze Claude.
Urakoze cyane Imakire Businge. Imakire, wavuze ibibazo byinshi muhura nabyo nk'abanyarwanda kazi batuye kuri uyu mugabane wa Amerika. Ese iyo murebye ibyo bibazo murabyihariye gusa nk'abanyarwanda kazi cyangwa se ni ibibazo rusange abimukira bose bahura nabyo iyo baje mu bihugu nk'ibi?
Murakoze Edi kuri icyo kibazo. Mu byukuri iki kibazo ni ikibazo kireba abantu bose babimukira. Twebwe nk'abanyarwanda twafashe ingamba yo kudasubira inyuma, twafashe ingamba yo kwiteza imbere, twafashe ingamba yo kurebera hamwe imiti yakemura ibibazo byacu. Rero si twe gusa, n'abantu benshi nimba bimukira bose bahura n'ibibazo, ariko twebwe nk'abanyarwanda twiyemeje ko tugomba gushaka umuti aho ushoboka hose kuko turi mu bihugu biteye imbere. Nta mpamvu twakwiye gusubira inyuma, ahubwo tukwiye kureba uburyo hamwe twakorera hamwe tukiyegeranya tugakoresha ingufu zose dufite n'ubushobozi muri mu bihugu dutuyemo kugira ngo tubashe natwe kugenda n'iterambere ibihugu dutuyemo. Murakoze Edi.
Nk'inama wagira umunyarwandakazi ugikandagiza ikirenge kuri uyu mugabane ni nk'iyi?
Inama nyamukuru nagira umunyarwandakazi umwimukira ukigera muri Amerika, cyane cyane aho ntuye niho navuga, egera abantu usanze. Hari abantu benshi bamaze igihe muri iki gihugu, hari abantu benshi banyuze mu ngorane zitandukanye ariko babashije ibyo bibazo kubinyuramo kandi babinyuramo neza, bakaba bamaze gutera intambwe. Gerageze kwegera abantu we kwigunga bagufashe kukwereka inzira wanyuramo kugira ngo nawe ubashe gutera imbere. Kandi noneho uretse nabo bakiza n'abahari bose, hari ibintu byinshi twafatira hamwe hano twese nk'amashuri. Hari amashuri hano abantu benshi bifuza kuba bajyamo, amashuri arahari, umuntu wese afite access kuba yajyamo, ariko biterwa n'umuntu ku giti cye icyo wifuza kugeraho. Ntawaguteza imbere ku bwawe utumva ko hari aho ushaka kugera. Ntabwo uhaguruka mu gitondo ugende utazi iyo ujya ngo uzagira iyo ugera. Tugomba kumenya ko tuzi icyo dushaka nk'abanyarwanda. Twageze muri ibi bihugu tuzi icyo hatuzanye, twese twaje guhaha hasi iwacu. Ibyo twaje guhaha rero katubitumberere turebe ko twabasha kubigeraho uko tubyifuza. Murakoze Ed.
Urakoze Imakire Businge. Kuri telefoni kandi turi kumwe na James. James, uranyumva?
Ego, byambere ho naramukije umutumire.
Arako
ngenda mushimira kigoro bagize n'ukuntu baba baranganije kirabaje hamwe ngo batorere nyishi y'ubwigenge bwabo iyo bari mu mahanga. Ama ikibazo nagomba kumubaza, biraboneka ko naho muvuga yuko iyo mu mahanga muri muhora n'ibibazo byinshi, ariko nimwibage yuko hariho n'abandi barundi cyangwa abanyarwanda bari muri bihugu bitari mu mubare wa Amerika cyangwa wa Aziya ahora n'ingorane zitandukanye. Mbega muba mufite umugambi wohe kugira ngo mushikire abo bandi banyarwanda cyangwa ibindi bihugu mutuye hamwe kugira ngo murabe uko n'umwakemura ibibazo byanyu kugira ngo muteze imbere iyo muri, kandi mwongere mwibuke yuko hari abandi mwashyize mu gihugu cyanyu ubwigenge bwawe usanga bugoye mu kugira ngo biteze imbere.
Reka dufate Thierry hanyuma Imakire Businge abasubiriza rimwe. Thierry, uranyumva?
Ego, kidegeza fise manje kwa muto mutumire madutumire kuno munsi.
Yeah, arakumva.
Bo, gitwaza fise sikini ngomba ndabise cyumviro. Bo, ndabona ko abahezi cyane cyane nko mu Burundi wacu bariko barasaba babahereze abanganisha n'abagabo mu ntwaro ndetse no mu kugabura n'ibisigiza base. Ibyo turabishima cyane uko dufite nshabwenge mu Burundi z'abagore ndetse no mu Rwanda muri Afurika. Mugabo cyane cyane ugiye nko mu mibano ngene usanga wabanye kenshi nk'umugore amaze gutembere kurusha umugabo adateye imbere, ucitanga ari umuntu umenga umugabo ntakivuga muri urwo rwiwe. Nagomba ngire uwo mutumire amatumire uno munsi agere ko atanga n'impanuro ku bakenyezi bafite uwo myifato.
Urakoze cyane.
Hanyuma murakoze, turabakunda kujya i Amerika.
Turabakunda natwe. Urakoze cyane Thierry. Imakire Businge, iki kibazo kirasa nk'aho ari ikibazo kitoroshye cyane cy'abagore batera imbere ngo bamara gutera imbere bagasuzugura abagabo babo.
murakoze Edi ngire ngo kansubira inyuma gakye mbanze nsubize ikibazo cyaje musi yavuze ati ese ko muri mu mushaki umuti ibibazo byanyu mwe butuma tuye mahanga ese mwaba muteganya gufasha nabandi bari mu Rwanda cyangwa mu Burundi ajye musi urakoze cyane ni byiza cyane cyane ko iwacu iterambere ry'umutegarugori ryo ririmo riratera intera nziza ariko naha muri Amerika rero aho turi mu bayobozi bwa diaspora dufite icyo bita knowledge transfer icyo bita knowledge transfer ni ukuvuga ngo niba hari hari ubwenge wumvuzi ushobora gutiza abandi ni byiza ko wabutiza naho ukomoka kandi niyo twiga ntabwo twiga kwiteza imbere gusa twiga guteza imbere naho dukomoka ibyo rero bikaba uyu muco twiga ari umuco tutiga kugumiza hano gusa ni byiza ko twawuhera hano kubera ko turi mu mahanga turi kure y'igihugu cyacu turi kure y'umuco wacu ariko izi nyigisho twiga tuzisangira nabi wacu mu Rwanda Seri nawe icyo kibazo cy'abategarugori abatera imbere ntibunze abagabo babo ibyo ngira ngo kenshi nge nakwita ko ari uburere umuntu w'umunyarwanda kazi wize ufite ubwenge ntiyakabaye yumva ko kwiga kwe kwakabaye kumusenyera ahubwo kwakabaye kumwubakira kubwanjye rero inama nagira abo bategarugori nuko nibarebere ko gutera imbere ko ari uguteza imbere imiryango atari kwisenya barebere hamwe ko gutera imbere ari uguteza igihugu imbere gusangira ubwenge n'ubumenyi ariko atari guhangana n'imiryango yabo murakoze Thierry
ese icyo kibazo cyaba ahanini kidashingiye kuri wa muco nyarwanda wo kumva ko umugabo ari we nyirurugo
akenshi nibyo twatangireho kare umuco wacu nyarwanda wa kera ni mwiza ariko wa usanga utaringaniza abantu ni naho nibyo bibazo byose bikomoka abantu muri iki gihe nibaza ko nk'abantu bize abantu batoya izo ngorane zimwe kugenda zikemuka ariko mu bantu bakuru ntibiyumvisha ukuntu umudamu yakorera umushahara umwungana n'umugabo we iyo yumvise ko amurusha umushahara yumva ko yamusumbye nge rero numva niyo twigisha abantu bacu no kwigisha iterambere tugiye gusubira inyuma tukigisha n'abantu kubereka yuko guteza imbere umunyarwanda kazi atari kumusumbya umugabo we ahubwo ari ukugira ngo amufashe mu kubaka urugo no guteza igihugu imbere murakoze Edi
Imakire Businge hari ikindi kibazo gikomeye cyane abantu benshi bakunze kugarukaho mu bijyanye n'imibanire n'imiryango y'abanyarwanda cyangwa se abimukira baza gutura mu bihugu by'amahanga ni kibazo kijyanye n'ingo zisenyuka ahanini abenshi bakavuga ko iki kibazo gishobora kuba gishingira kuri ya mico twifuza kumenya ya hano ugasanga abantu ntibumvikanye ku bintu runaka amago agasenyuka icyo kibazo cyo gusenyuka kw'amago ni kibazo kigoye cyane muri iyi minsi mwebwe mu banyarwanda cyaba gihari umuti mubona cyangwa se inama mwagira imiryango y'abanyarwanda ituye muri Amerika ni nk'iyi
murakoze Edi icyo kibazo n'icyo kibazo cyose cyakindi cy'umuco wacu abantu baza muri ibihugu biteye imbere ibihugu ntago tugira abafasha abantu badufasha mu mago nkuko tubagira muri Afurika ntago tugira abantu barera abana ntitugira abantu bateka ntitugira abantu bakora akazi ko mu ngo nkuko tubatunga muri Afurika iyo tugeze muri igihugu rero umudamu akora akazi ko hanze umugabo agakora akazi ko hanze mukagira n'akazi ko mu rugo iyo rero bibaye ngombwa ko umudamu yifuza ko umugabo amufasha niho ya makimbirane akomoka tukibagirwa rero ko aho turi hano ntabwo ubushobozi ntabwo ubufasha twa dufite haya tubufite kandi hano tugomba kumva ko tugomba gufashanya mu bintu byose niba tugomba gutera imbere niba umunyarwanda kazi umudamu agomba gukora mu rugo agakora no hanze umugabo agomba kumva ko agomba kumufasha bagafatanya kubaka urugo rwabo bahereye mu bana babo no kugeza mu kazi ko hanze umuti mbona rero ndashishikariza abanyarwanda kumva ko igihe tugezemo ntabwo ari cya gihe cyo kumva ko umudamu ibiro bye ari mu gikoni kandi niba umugabo yumva ko koko afite ubushobozi buhagije umudamu akwiye kuguma mu rugo agateka agafasha abana agafata abana uwo mugabo yakwemera agakora umudamu agakora akazi ko mu nzu ni ukugira ngo rero tubashe kwiteza imbere twese nk'abanyarwanda dukemure ibibazo biri mu ngo zacu nuko twabanza tukorerera hamwe ukuntu twakemura ibyo bibazo n'amakimbirane tugera mu ngo zacu ahandi ku mudamu mbona nta kibazo kinini cyane nta mpinduka ibaho kubera ko umuntu aje muri Amerika impinduka iterwa na wa muco wacu wumva ko nta mugabo uteka nta mugabo ufata abana kandi ubwo bushobozi bw'umudamu kubikora byose bitamushobokera kugira ngo abashe no gukora n'akazi kandi murakoze Edi
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, aho uyu munsi tuganira cyane ku nama iteganyijwe guteranira hano i Washington DC. Inama izahuza abanyarwanda kazi kugira ngo bigire hamwe uruhare rwabo mu kwiteza imbere no gushakira umuti zimwe mu nzitizi n'ibibazo bahura nabyo mu mahanga. Umutumirwa wacu uyu munsi ni Imakle Businge, akaba ari umubitsi mwishyirahamwe ry'abanyarwanda batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri telefoni kandi turi kumwe na Pascal. Pascal, uranyumva?
Ndakumva Edi Rwema.
N'amahoro.
Amahoro Edi Rwema.
Ikibazo cyawe
ndamukiriza umutumire
arakumva.
Jensi, ibibazo bishika bibiri n'igitekerezo kimwe
mu magambo make cyane.
Urabona avuze yuko mu rugo abantu bategezwa kungana, ariko Jensi ko mbibona, urabona akabazo gashingiye aha. Imana yonyene yumvirize, Imana yonyene yatandukanije ikintu bita umugore n'umugabo. Iravuga ati wa mugore genda yubahe umugabo wawe akugaba kuganze, wa mugabo nawe genda ukunde umugore wawe. Je nagira ndamubaze ku buryo ubu bariko bavuga yuko abagore n'abagabo bategezwa kungana, muri byose. Icyambere na mbere aho ni ugusuzugura Imana ibyo yagize cyangwe. Icya kabiri ndagakarero gatoyi tufite ku nzu. Ubu ndabona abagore b'aba enjeniyeri, ndabona abagore b'aba maso, ndabona abagore ubu hasigaye aho baja hejuru bakurira gusakara. Aho rero nagira ngo aze kwampera umuco y'ukuntu abagore bategerezwa kungana n'abagabo, kandi Imana yarabitandukanije.
Ariko abo bagore nabo basigaye bakora akazi abagabo bari basanzwe bakora.
Ibita ni bya bindi iki kintu kiva ebigwema, iki kintu kiko kiva kuri rya jambo ngo demokarasi, kandi nibibagire biterwa n'abazungu. Ebigwema biterwa n'abazungu, akanagasuzugura ariko bayabaha Imana, kandi fende se Imana izobihana ibi. Murakoze.
Ariko Imana iravuga ngo abantu bose barangana imbere yayo.
Kirazira yaritandukanije, kirazira bahangana kungana. Rero kubona Jesu niyo mubifata abantu koko barangana, mugabo hariho igitsina gore, hariho igitsina gabo. Kubana mu bisanzwe, kubana mu rugo ni byiza, kubana mu rugo ni byiza, ariko kuvuga yuko umugore ashobora kugira ububasha bw'umugabo, ibyo bintu urumva nawe dufate.
Pascal, turagushimiye cyane kuri ibyo bitekerezo byawe n'ibibazo byawe. Umutumirwa wacu mukanya araza kubisubiza. Turi kumwe kandi na Fidel, uranyuva?
Ndakumva.
Ikibazo cyawe
uburinganire yingiye muri Amerika ngo umugore n'umugabo baba baringaniye cyane, ngo ku buryo ngo umugore ngo nawe ngo ashobora kuba yateka bwacya mu gitondo, umugabo ntagateka, umugabo nakugira agateka ejo bundi, ndetse ugasanga imirimo yose abanyaburayi n'abanyamerika usanga ngo abagore n'abagabo bakita igenda yikoretse. Nuko umugabo yamye kuba umugabo gihe cyose, niyo bakiri muri Afurika abagore n'abagabo, umugabo n'umugore bawumvikana. Ariko iyo bavuye muri Afurika bajya mu mahanga yingiyo, usanga n'umugabo n'umugore bakora ndetse ku buryo bakita igenda yikoretse.
Urakoze cyane Fidel. Joachim, uranyumva?
Ikibazo nagira mbaze ni kimwe, muranda mukiza n'uwo mutumire, hari icyo wari umubajije. Uburyo yakishyuye ni uburyo yashatse no kuba umuavoka, ko yavuze kuri kote y'abadamu. Uko biboneka wamubajije kubirabana n'umuco, uwo muco ugashobora kuba wasenyura ingo. Nibyo koko, kuri ubu abadame bavuye mu bihugu byacu bashyitse hanze, hari aho usanga kwigana wa muco. Uwo yavuze ku birabana na biro yuko igikoni ari biro, mugabo hari no kwigana abadamu b'imico nk'abo bari muri za Amerika cyangwa mu bindi bihugu by'Uburaya n'ahandi. Usanga abadame bavuye ino bashyitse hanze bashaka kuba nk'abadamu basanze hanze. Akarorera umudamu arashobora kuba avuye ino ari umuntu adasanzwe yambara ipataro, mugabo ashyitse mu bihugu byo hanze agafata uwo muco agashaka kuyambara mu gihe umugabo bari kumwe mu myaka n'imyaka bari mu gihugu atabikoze, ugasanga ibyo nabyo birimo biracanisha ingo.
Joashe, hano haba imbeho ikaze cyane, utambaye ipantaro ntago wabivamo.
icyo akona akarorero
yego
akona akarorero ikindi nacyo ni hahandi sanga ibihugu bihungiye bigiyemo nabo bantu abagore n'abagabo cyangwa imiryango baba ari abagiye ku buryo bwo kwiga cyangwa mu guhunga usanga basanga bagira za privilege ugasanga wa mugabo ntazamba gifite kuko ibintu byinshi usanga abakenyezi aribo babona mu buryo bwo kuba batuye ugasanga umugabo nta jambo aho gifite cyangwa kubaza umugore ngo ugiye cyangwa uvuyehe birashika n'ubu hariho abagabo usanga bafungiye muri ibyo bihugu byatuye imbere bazira icyo kandi anakubwire neza arazi yuko ibiharuro dusanga hanze haba muri ibyo bihugu bya Amerika no mu Bwongereza hari imiryango usanga yaragiye barabanye neza banamaze kugira abana bakuze ugasanga badivorushe bageze hanze izo mbona nazo zoba zituruka kuki kandi igihe bari mu gihugu bari babanye neza ariko bageze hanze ugasanga habayeho za divorce ikindi gusa twagomba kuvuga ntaje bibande ku birabana n'akazi karabana n'ibyo mu gikoni cyane cyane ahubwo dusobanure ku birabana na discipline na cya cyubahiro Imana yaravuze ati umugabo umugore yubahe umugabo avuge kuri icyo hama ibyo byo mu gikoni birumvikana mugabo ajye kuri icyo atereke niba koko nta makosa kugeza ubu ku ruhande rw'abagore aba
urakoze cyane Joache imakire businge ibyo ni ibibazo bitoroshye gerageza ubisubize
murakoze Edirwe mangira ngo reka ntangirire ku kibazo cya Pascal yavuze ati yavuze kirebana n'uburinganire ati Imana yaremye umugabo ari hejuru y'umugore umugore agomba kuba hasi njye ku bwanjye ndi umukristo ndi umudamu kandi wubatse nubaha umugabo wanjye dufatanya muri byose kandi nta makimbirane tugirana ku bwanjye rero nibaza ko Imana yaremye umugabo isanga atari byiza ko yaba wenyine ahubwo imuremera umufasha iyo Imana yaremye umuntu umufasha no kugira ngo umufatanye ntabwo yamuremye umufasha kugira ngo abe umukozi cyangwa se abe uwo kuba ari wa mukorera akazi kose no kugira ngo afatanye umuntu usanzwe muri kamere ya Kinyarwanda cyangwa mu muco nyarwanda kera hatarabaho iterambere ry'uko abantu bose bajya hanze ngo bajye gukora umudamu yabaga mu rugo akareba urugo akareba umugabo akareba abana akamenya uko isuku mu rugo kwimera ariko iterambere aho ryaziye ni ngombwa ko umugabo n'umugore bakora kumva rero ko ari na ngombwa ko bafatanye ku bwanjye ndavuga nk'umudamu kandi wubatse kandi ukeneye kugira urugo rudafite amakimbirane za rero iyo tuvuze gufatanya nibaza ko dukwiye gufatanya muri byose ariko bitavuze ko umugabo umugore akwiye gusuzugura umugabo we mu badamu rero bibaza ko uburinganire ari ugusumba umugabo wawe nabagira inama yuko ibyo atari ko bimeze ari naho amakimbirane asenya amago yacu akomoka nabagira inama yuko barebera hamwe ibibazo bibareba mu mago yabo uburyo babishakira umuti kugira ngo babashe kubana neza biyubaka kandi bubaka ibihugu baturukamo ndabona iki kibazo gikomeza kuba ikibazo muri rusange na Fideli nawe yavuze ati ikibazo cya equality uburinganire kiratera ibibazo ntabwo abantu bacyumvikana numva nabisubiza mu buryo bumeze kimwe ntabwo uburinganire bukwiye gutera amakimbirane agene nkuko nabivuze uburinganire bukwiye kuzana iterambere mu mago no mu bihugu dukomokamo murakoze Joachim nawe ati umuco wacu waba waratakaye cyane cyane mu bantu baba mu mahanga Joachim nagira ngo nkubwire twebwe nk'abanyarwanda kazi baba mu mahanga maze imyaka igera kuri 15 muri Amerika ariko sindata ururimi rwanjye sindata umuco wanjye ni nayo mpamvu nk'abanyarwanda dutuye mu mahanga tugerageza uko bishoboye kose kugira ngo twisuganye twegerane dufatanye turebere hamwe uko twarira abana bacu mu muco nyarwanda aho umwana yumva ko umwana w'umunyarwanda agomba kubaha buri muntu umuntu mukuru niba ari umugore umukobwa yubaha umugabo abantu bose bagomba kubahana nk'umuco nyarwanda nagira ngo nkurere nkumare impungenge abadamu batuye mu mahanga ntabwo twataye umuco ahubwo turakora ibishoboka byose kugira ngo tubungabunge umuco nyarwanda murakoze mwese mu bibazo byanyu mwambajije
yagize ati amategeko yo muri ibi bihugu aha ububasha bwinshi cyane abategarugori, hanyuma ibyo rimwe na rimwe bikaba ari byo biviramo gusenyuka kw'amago, kuko usanga abagabo nta jambo bakigira. Akibaza ngo abantu baba babanye neza mu Rwanda cyangwa se muri Afrika barabyaranye abana, ariko bapfa kugera mu mahanga ugasanga amago arasenyutse.
Murakoze Edi, njyewe nk'umunyarwandakazi nkuko nahoze mbisubiramo, siko mbibona. Ikibazo nyamukuru mbona ko giterwa na wa muco wacu iwacu, aho umugabo akenshi simvuga ko ari abagabo bose, abagabo bateye imbere mu Rwanda no muri Afurika basigaye bazi ko uburinganire no gufatanya ari ngombwa, ariko hari ba bagabo bacyumva ko umugabo ni mu kazi, ni mu kabari, umugore ni ushinzwe byose. Bagera hano mu mahanga rero aho abantu bangomba ko bagomba gufatanya kugira ngo bubake ingo zabo, ugasanga umugabo yumvise ko umugabo niwe ukeneye ubufasha bwe, yumvise ko yamusuzuguye. Ntago ari amategeko y'igihugu avuga ngo nta sindabona amategeko avuga ngo umugore asuzugure umugabo, ahubwo ni bwa buringanire. Nta handi amategeko y'igihugu nk'igihugu cy'Amerika, nta mugabo wemerewe guhohotera umugore, kimwe n'uko no mu Rwanda tubishima cyane ko nta mugabo ukihohotera umugore ngo bishoboke. Niho njyewe mbona rero ko abagabo bumva ko bakandamijwe kubera ko batagifite uburenganzira guhohotera abagabo abagore babo, kandi ntabwo ibyo bintu ari umuco mwiza n'umuco mu gico kinyarwanda. Umugabo akwiye gukunda umugore we akamukundwakaza, iyo ukunze umugore wawe ukamukundwakaza nta mpamvu atakubaha ngo aguhe agaciro. Agaciro rero nimwe mukiha, nimukabaha bo bazakabaha nk'uko mukifuza. Murakoze.
Urakoze cyane Imakile Businge kuri telefoni, kandi turi kumwe na Ferdinand. Mwiriwe.
Mwiriwe neza Etigwema.
Ikibazo cyawe.
Si igitekerezo abakenyezi vraiment bakwiye kungana n'abagabo, agace kawe kanyedi, kuko abakenyezi vraiment ibungana n'abagabo, kuko ari igihe no mu manza z'urabiyo tubagiye mu manza nta mugore bigera bahigamo ngo washyikirize igihamo cyangwa mu bintu byo kwakira ngo ashyikirize ngo ibi n'ibi n'ibi, bagacikaho kandi vuba ibyo bintu bariko baragira biterwa n'abazungu. Bikwiye bagiye kugerageza ego kubahana ni byiza bo mu mico y'Ikirundi n'Ikinyarwanda, abagore kuru baratubaha kandi ati turabubaha, ariko mu bintu byo nico ibyo ntaho byakabonetse ko umugore yongana n'umugabo.
Urakoze cyane Fredi na kuri ibyo bitekerezo byawe. Turi kumwe kandi na Edouard mwiriwe.
Nariko mbaza kuri icyo uko umenga abagore bashobora kuba bashaka kuja hejuru y'abandi bakaguma babivuga cyane babisaba, uko umenga wabaremye ntabo bashyabaye uko bashobora kugira navuga ati iyo dignite ako gaciro ku isi bishoboka gute, kubera ko uno munsi naho bavuga amanyabo menshi usanga abagore bari hasi cyane, usanga bataratera imbere nkuko n'abavuga ati abagabo barateye imbere. Hari abagabo usanga bafite ibibazo bakiri hasi rwose. Rero njye navuga nti ibibazo bya liberte, ibibazo byo gutera imbere ku bantu ibyo guharira ko cyane. Hari ordre navuga ati nature yashinze, kubera ko naho bavuga hari aho usanga babayeho nabi cyane. Muri icyo gihe nasaba uwo mudabo aduhe navuga ati la base, la source y'ibyo byiyumviro biteye imbere cyane bashaka guteza imbere, uko ubona yuko umenga baba bararenganijwe, kandi navuga ati la providence, la nature yabishinzwe ko nyene. Ndabakengurukiye, ni ikibazo cyanjye.
Urakoze cyane Edouard. Turi kumwe kandi na Nzeyimana. Nzeyimana wiriwe.
Mwiriwe.
Ikibazo cyanyu.
Nagomba guterera icyumviro.
Yego.
Iyo umuntu yubakanye n'umufasha wiwe, alo sinzi ko munyumva.
Turakumva Nzeyimana, komeza.
Hanyuma iyo bakundanye nibaza yuko bategeza gufashanya mu rugo, urugo ni babiri, nta bikorwa by'umugabo nta bikorwa by'umugore, imico ntiyo bahindura ngo nuko bari nyuma y'igihugu bari mu mahanga. Icyumviro cyane cyane icyo mwakoze.
Urakoze cyane Nzeyimana. Imakile Businge, benshi basa nkaho batabajije ibibazo ahubwo batangaga ibitekerezo, aricyo wumva ushaka kugira icyo uvugaho?
Nashima cyane Nzeyimana ucumara kutubwira ngo gufashanya ni byiza mu mago. Ni koko, niko bikwiye. Ntabwo dukwiye kwiyumvira yuko gufashanya ntabwo bisimbura bya byubahiro byacu dusanga nk'Imana yaduhaye. Gufashanya bizana ituze, bizana ubwumvikane,
bizana gufatanya nyine kugira ngo musenyere umugozi umwe. Ndabashimira abo bose batanze ibyo byiyumviro kandi bumva ko gufatanya ari ngombwa. Agaciro duhora tuvuga, agaciro twiha gahera mu ngo zacu, tutihaye agaciro nk'imiryango ntitwabasha kubaka igihugu. Agaciro rero katugakomeze, duhana agaciro, twubahane abadamu n'abagabo kugira ngo tubashe gusenyera umugozi umwe, kwiyubaka kandi kubaka niyo dukomoka. Murakoze rege.
Dutangira kino kiganiro, wagaragaje bimwe mu bibazo abanyarwandakazi baba muri Amerika bahura nabyo, nk'umutima uvuga utira ibyo bibazo ni nkuhe, Imakire Businge?
Umuti nyamukuru subiye nyuma gakeya, umuti nyamukuru ibibazo duhura na byo nyamukuru ntabwo ari ibibazo byo kutumvikana. Ibibazo nyamukuru twebwe tubona ni ibibazo by'iterambere, cyane cyane umuti rero tubona cyane cyane no gushishikariza abana bacu natwe ubwacu turi mu mahanga kwiga. Hari iterambere mu bihugu dutuyemo, hari ubwenge bwinshi twarahura, gufatanya, kudapfusha ubusa amahirwe dufite yo kuba muri bihugu biteye imbere kandi bifite byinshi twasarura. Reka rero dusenyere umugozi umwe twese, dufatanye, tugirane inama, twige, turahure ubwenge kuko twaje guhaha, tutazaza guhanga dutaha uko twaje. Urakoze Edi.
Ese uruhare rwanyu noneho nkuko waruvuze ngo icyabazanye hano nuguhaha ubwenge, hanyuma mukazataha guteza imbere n'ibihugu mukomokamo, mubona uruhare rw'umunyarwandakazi mu kubaka igihugu yakomotsemo ari nkuruhe, cyane cyane hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika?
Murakoze Edi. Nkuko twahoze tubiganiraho, umutegarugori bavuga ngo ni inkingi y'urugo, akaba n'inkingi y'igihugu. Umutegarugori yiteye imbere ntabwo ateza urugo rw'imbere gusa, ahubwo ahora areba icyateza n'abandi imbere. Kandi turebe hamwe, hari abategarugori benshi baturutse muri bihugu bagiye bajyana ubwenge bwabo kujya kubaka ibihugu byacu. Natwe nk'aba umutegarugori muri Amerika rero, igihe cyose duhora turebera hamwe umuti waduteza imbere n'umuti wateza ibihugu byacu imbere. Ntitwireba gusa nk'abanyarwanda batuye muri Amerika, ahubwo duhora turebera hamwe n'iki twakora cyateza umunyarwanda wese ahari imbere. Rero duhora twiteguye gutanga ubwenge, gutanga impanuro, gusharinga ibyo twashobora, ubushobozi bwose dufite kugira ngo twiteze imbere, duteze imbere naho dukomoka. Murakoze Gisedi.
Urakoze Imakire Businge kuri telefoni, kandi turi kumwe na David Mwiriwe.
Mwiriwe neza.
Ikibazo cyanyu David.
Ikibazo ni nk'inyunganizi, ntabwo navuga ko ari ikibazo cyane. Nagomba nse n'ubwira abantu bafite imitekerereze yuko abantu batagomba gufashanya, bitwaje yuko ijambo ry'Imana ngo rivuga ko abagabo aribo bari hejuru, hari hahandi naho rivuga yuko bagomba gufashanya. Ni ukuvuga ngo umugore cyangwa se umugabo ni umwe, bagomba gusangira buri kimwe, yaba imikorere, ndetse ari uguteka, ari ukoza, buri kimwe cyose bakagisangira, kuko ubundi baba basezeranye ikintu kimwe. Nayo imyumvire yo kuvuga ngo amajyambere yaje ngo ntabwo umuntu akwiye gukora imirimo y'umugore cyangwa se ngo abagore bajya hejuru, yego nabo bakwiye kwiga iki kibazo cy'abagore bafashe uburinganire nk'uko ari kirwanisho. Ariko icyo navuga ni kimwe, ni uko bamenya yuko twese tungana n'imbere y'Imana, kandi imbere y'amategeko tukaba tugomba no kungana, tugasangira byose. Murakoze.
Urakoze cyane David. Imakire Businge David arasa nkaho yunganira ibyo wavugaga.
Urakoze David. Niko mbibona byakabaye binakwiye. Igihe tugezemo ntabwo ari cya gihe cya kera, twakabaye twumvira mu kureba utuntu duto tudafite inyungu tutwongera, twakabaye turebera hamwe n'iki cyaduteza imbere muri rusange. Turebe ninde watetse, nturebe ninde wakoze iki, ahubwo reba uti ese umufasha wanjye ibyo akora biranteza imbere cyangwa birateza imbere igihugu. Reba ibyo akuzanira, wireba ko ako wakoze gatoya, kuko nk'uko David abivuze, iyo mwasezeranye aba mwabaye umuntu umwe, mukwiye gusenyera umugozi umwe, mukarebera hamwe icyabateza imbere n'icyakemura ingorane nyamukuru zituma mudabasha kwiteza imbere nk'uko bikwiye. Urakoze David.
Urakoze. Reka dufate umuntu wa nyuma kuri telefoni. Etienne Mwiriwe.
Mwiriwe cyane.
Ikibazo cyanyu?
Atego jena yari ntera no gusa nta hamwe umugore yigezangana no mugabo niko Imana ibishaka gusa dutegetse kubakunda nico yonerano yanje nari nsisi.
Urakoze Etienne, turi hafi kugera ku musozo wa kino kiganiro. Imakire Businge, muri inama izateranira hano i Washington DC tariki ya 19 z'uku kwezi, niki mwifuza gukura muri inama?
Urakoze Edith Gwema, nkuko twabivuzeho kuva dutangira iki kiganiro, muri inama twifuza kuganira hamwe twese nk'abanyarwanda n'abanyarwanda kazi ndetse n'inshuti z'u Rwanda imbogamizi zireba umwari n'umutegarugori mu mahanga ndetse n'umunyarwanda muri rusange. Ese ni mutiki twabifatira twese hamwe nk'abanyarwanda? Rero turifuza kuganira hamwe tugashakira hamwe umuti nyamukuru wakemura ingorane zitureba nk'abanyarwanda bari mu mahanga. Si ibibazo gusa, si no kuganira gusa, tuzaba dufite n'ibiganiro byiza na n'umuco wacu wa gutarama no kuganira. Dufite n'abashyitsi b'imena ndetse bazadusura kuri uwo munsi. Nkaba rero nkangurira abatwumva bose ndetse n'abaduteze amatwi ko nyamuneka ntimuzacike, kuko uwo munsi uzaba ari umunsi nyamukuru kandi ari umunsi tuzaba twese twigiramo ibintu byiza kandi twese byadufasha gutera imbere. Murakoze.
Ubutumwa ku Banyarwandakazi batuye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika?
Ubutumwa ndababwira nti nyamuneka ntimuzacikwe, kandi nutazabasha kuza ibibazo bitureba twese nk'abanyarwanda, abanyarwandakazi muri iki gihugu ni rimwe. Dufite ama organizations nyinshi hano muri Amerika z'abanyarwanda zihora igihe cyose zigira hamwe ibibazo bitureba, kandi waba yifuza kutwandikira kumenya ko ibintu byagenze cyangwa se ibibazo tuganiraho, yatwandikira ku rubuga rwa interineti kuri www.usarwandadiaspora.com cyangwa se akatwandikira kuri email usrwandadiaspora@gmail.com. Iyo ni nayo Facebook page yacu, kandi turabiteguye twese muri Washington tunakira na nyakubahwa First Lady wacu uzaba waje kudusura kureba uko twigira hamwe gukemura ibibazo byacu ndetse no kutuganiriza aho iterambere ry'iwacu bigeze. Murakoze.
Ngushimire cyane Imakire Businge, umubitsi mwishyirahamwe ry'Abanyarwanda batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuri kano kanya wahaye Radio Ijwi rya Amerika. Wakoze cyane Imakire Businge.
Murakoze namwe Edirwema, turakomeza gukurikirana ibiganiro byanyu byiza kandi biteza twese imbere. Murakoze cyane kuduha uyu mwanya.
Nshimire namwe bakunzi bacu mwagize uruhare muri kino kiganiro. Nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma. Nshimire Fatuma Limas Kalala wadufashije gukira hamwe kino kiganiro muri studio ya 7 Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edirwema, mukomeze munogerwe n'ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika.